izwe bizile umfana ngibele khona akwabizwe bonile umfana ngibele khona yinda iqala la sasiyocwandisa emakhethi lo mfana wasethu bathi singabacula balalayo ukwabuya ngoDisemba ukwamhlambalaza esifini kungabe ngathi ngirong ngasengivusela impendulo akwabizwe bizile umfana ngibele khona yini kona lokho esungumntu amenze lokho yini kona lokho esungumntu amenze lokho yini kona lokho esungumntu amenze lokho isikho basani leso esungumntu amenze lokho isikho basani leso esungumntu amenze lokho isbenzani sani leso esungumntu amenze lokho isbenzani sani leso yini kona lokho umuntu angenze lokho akwabizwe bizile umfana ngibele
Jesus, we in the corner, 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 Jesus